all your tears, you can swivel all the fine. Sidi Akweta, your number one fan. Chovandi bati koze sale kambele san. Aliate yo mulungi wo babi. Bambi munda vire mugambe tino mutomide. Nzira muna yo chikolo tia bobi. Oku wange nsizo nazi kutegete. Baitha humu yembe wange nubi ya nili. Mugamba banyumirwe dogo zire no banji jeturi. Ne edi mtoyo mwagalanyo wakavi. Oyo msaji abadenga okufana kuziri. Abantu bakula bamwesubi. By the way, ayatia mwala osubi. Nkagala nyo kagezi nga tata wako. Atera kawala karunji nga mama wako. Ebyange biko myao. Siri na bingi po bibia kukamba. Mbate mkubuza po. Webali kumpuliriza nutanzi jako. Eno phone call kubira kubantu bange. Kubira kubantu bange. Mweno phone call mbuza kubantu bange. Mbuza kubantu bange. Mweno phone call mkubira kubantu bange. Mkubira kubantu bange. Mweno phone call mbuza kubantu bange. Mbuza kubantu bange. Hello, hello Sabasajja Kabaka. Bananga jikute. Magulu nyondo chuchuze muzukulu wa Buganda nza kubuza ko. Ayive nengola bino bukuluma. Aba maulire batula gatoli bulungi. Na yorwe chisa chambuka moja kuona kuwana fesala tuweleza mubunji. Gunda gunda maso moji Kabaka wange woli gwa wendi gwa. Empologoma ya Buganda wangala emyaka jona. Chibade cha chitibo kogela konawe Kabaka wange omulungi. Akumata kumira mpera Kabaka nkusavira kuba bulungi. Eno phone call kubira kubantu bange. Kubira kubantu bange. Mweno phone call mbuza kubantu bange. Mbuza kubantu bange. Eno phone call kubira kubantu bange. Kubira kubantu bange. Mweno phone call mbuza kubantu bange. Mbuza kubantu bange. Hello, hello. Kenda chika zimpedeko. Amanya akumla kaiza. Just trap on the beat.